Mukama yebaziwe nnyo. Ng'atugenda okusomesebwa ekigambo katuwonge ekiseera kino eri Mukama. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi. Olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi gye tuli n'amaanyi go gonna muffe ne ku lwaffe kubanga n'ekigambo kyo waniriza ensi n'amawanga n'abantu baamu bonna n'ebirimu byonna okuba buteefu. Era Ayi Katonda waffe wasuubiza nti eggulu n'ensi n'ebirizingwako ne biggibwawo ekigambo kyo Ayi Mukama tekirivaawo. N'olwekyo ng'okituwa okigaba n'Ayi Mukama tukirye kitujjuze Ayi Mukama Katonda waffe obwakabaka bwo tweyongera. Tukulabe, tukumanye, tukutegeere, tukwagale Ayi Mukama, tukusinze, tukugulumize, tukwenyumirizeemu Ayi Mukama. Era nga bwe tutyo bwe tunaabanga tukuyimusa, banja Ayi Mukama baalulwe gy'oli. Tukwebaza olw'ekigambo ky'otuma n'okirabirira okutuukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Era tugaana Sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bw'ogezaako kitubbaako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesa wakaffe amakya ga leero guli obuweereza bwe bugoberezi bwa Yesu Kristo obutuufu. Obuweereza bwe bugoberezi bwa Yesu Kristo obutuufu. Tera okukubiriza abajja mu saaviisi okujjanga ne bye musoma oba Bayibuli oba amasimu kwe musomera Bayibuli zammwe bye muwandiika ne bye muwandiisa ebisomesebwa musobole okuganyulwamu bisomesebwa waakiri owandiika ebikulumu ebyo by'owulidde ne bitakubulako ne byongera okuzimba awamu n'amatwale go okuba nti okakasibwa mu Mukama olw'ekyo ky'oba oyigirizibbwa. Tuli mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'ebbiri nga tuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri tumale essuula yonna olunyiriri olw'ataano. Tuli mu kitundu eky'enkyuko mu luzungu transition y'olugero lwa Yokaana omutume ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bwe twategezebwa essuula zino ebbiri ekkumi n'emu awamu n'eno ey'ekkumi n'ebbiri bwe ziri nga essaawa oba ekiseera ekya Yesu Kristo ekyali tekinnaba nga bwe twali tugambwa mu ssuula ey'okubiri awamu n'ey'omusanvu kaakano kituuse okukakasa nti ye yalina ye kennyini obuyinza okuwaayo obulamu bwe nga bwe yagamba mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana. Era nti wadde bo Abafalisaayo baali baagala Yesu Kristo akwatibwe bukwatibwa agalirwe okutuusa okuggwa kw'ebiro by'embaga y'okuyitako, ye nga ssaddaaka ya kitaffe entuufu era ey'olubeerera ddala yalina kuweebwayo ku kiro ky'okuyitako ekya ssabbiiti eno gye tulimu okusomesebwa okuva we twatandika okusomesebwa essuula ey'ekkumi n'ebbiri omulundi oguwedde. Eyali etuukiriza obunnabbi bwonna obwa Danyeri, sijja bumenyayo ennyiriri naye muyinza okukeberayo mu ssuula ey'omusanvu, awamu n'obunnabbi bwonna mu Isaaya, obunnabbi bwa Zaakaliya n'obunnabbi bwa Zabbuli za Dawudi. Okujja kwa Yesu okwasooka kwalimu okusukuluma kw'ebisuubizo bya Mukama ebisukka mu bikumi ebisatu ebyatuukirizibwa ku katonnyeze. Era mu ssuula yaffe eno ey'ekkumi n'abbiri nga tuvudde ku kiro kwe twasomesebwa omulundi oguwedde nga Yesu Kristo yasinga byonna ebimanyiddwa oba ng'ebikulizibwa abantu ekitiibwa oba ebitiibwa, obugagga, obwavu, obukyayi na byonna kyabisingira ddala. Era n'olwekyo bwe kimugwanidde okugulumizibwa n'okusinzibwa waggulu wa byonna tulaba olunaku olwaddirira kwe yakkiriza okugulumizibwa ngaabwe kyali kimugwanidde ngaabwe lutugererwa va mu lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lw'abiri mu omukaaga ezigerwa mu njiri endala zonna essatu ng'amayingira ga Yesu Kristo mu Yerusaalemi mu kitiibwa. Subira nti mwatuseeyo tusome nti ku lunaku olwaddirira abantu bangi abaali bazze ku mbaga ey'okuyitako bwe baawulira nti Yesu ajja Yerusaalemi ne bakwata amatabi ag'enkindu ne bagenda okumusisinkana nga baleekaana nti, "Hozaana, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, ye Kabaka wa Isirayiri." Awo Yesu bwe yalaba endogoyi ento n'agyebagala, ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira ekigamba nti, "Gwe muwala wa Sayuni, totya, laba Kabaka wo ajja nga yeebagadde omwana gw'endogoyi." Ebyo abayigirizwa tebaabitegeererawo. Naye Yesu bwe yamala okugulumizibwa ne balyoka bajjukira ebintu ebyo ebyali bimuwandiikiddwako ne bye baamukola. Abo abaali mu kibiina abaalaba Yesu ng'azuukiza Laazaalo ne bategeeza ebyaliwo ne bwe yazuukiza Laazaalo. Abantu bangi bwe batyo kye baava bagenda okusisinkana Yesu kubanga baali bawulidde ekyamagero ekyo kye yakola. Abafalisaayo ne bagambagana nti, "Mulabye bwe tutalina kye tufunyeemu, laba ensi yonna emugoberedde." Onyolwabiri nti, "Naye waaliwo Abayonaani abamu abaali bazze okusinza ku mbaga ey'okuyitako, ne bajja eri Firipo eyava e Betusayida eky'omu Galiraaya ne bamugamba nti, "Sebo, twagala kulaba Yesu." Firipo n'ategeeza Andereya ne bagenda bombi okutegeeza Yesu. Yesu n'abaddamu nti, "Ekiseera kituuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'egwa mu ttaka efa, bw'etefa ebeera yokka, naye bw'efa ebala ebibala bingi. Buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye oyo akyawa obulamu bwe mu nsi eno alibusigaza mu bulamu obutaggwaawo. Oyo ampeereza angoberere, nze wendi n'omuweereza wange w'anaabeeranga, era Kitange alimuwa ekitiibwa oyo ampeereza." Mu zino ennyiriri mwe tujja omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe okwaleero nti obuweereza bwe bugoberezi bwa Yesu Kristo obutuufu. Kubanga tulaba abamugoberera ekibiina ekinene ennyo nga tubuuliddwa, era abamawanga bangi nga Abafalisaayo bwe baagambagana nti amawanga oba ensi yonna kati erimugoberera. Kyokka ate Yesu mu bbaanukula abakakasa bukakasa mu lunyiriri olw'abiri mu ttaano n'olw'abiri mu omukaaga nti buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye oyo akyawa obulamu bwe mu nsi eno alibusigaza mu bulamu obutaggwaawo. Olw'abiri mu omukaaga ne lugamba, "Oyo ampeereza angoberere, nze wendi n'omuweereza wange w'anaabeeranga, era Kitange alimuwa ekitiibwa oyo ampeereza." Ekituwa amakulu nti bw'ogoberera Yesu olw'ekyo ky'oyagala okumuggyamu obuggya, obugeberezi bwo tebuliimu nsa, tebuba bwannamaddala. Nga bwe twalaba mu nsuula ey'omukaaga bwe yali amaze okubaliisa emigaati, enjiri endala zigamba nti baayagala amangu ago okumufuusizaawo Kabaka waabwe. Era nga bwe twalaba ku olwo, bangi ku bagoberezi be baamuvaako. Era nga bwe tunaalaba nti ekibiina kye kimu abaali mu kumutendereza ku lunaku luno, mu nnaku ntono nnyo bajja kuleekaanira waggulu nti attibwe, akomererwe, tetulina na kabaka mulala okujjako Kaisari. Naku zaite suka na naku nya. Neenga wetuwali twategezebwa musula eyokubiri. Olunyiriri olwabiri mu nya n'olwabiri mu ttaano. Abali ngaabo Yesu yali abamanyi bulungi mu mitima. Era tugambwa nti teyabeesiganga kubanga yali amanya abantu bonna. Kubanga yamanya omutima gw'omuntu we gufaanana. Era teyeetaaga kubuulirwa muntu kyali. Kyeyava afubanga ennyo okubakakasa nti ki kye yali y'ensonga lwaki baali bagwanidde omugobereranga oba okuba abayigirizwa be. Basobole okumugoberera olw'ekyo ddala kyali. We yababuulira amazima g'okuba emmere y'obulamu mu ssula y'omukaaga byabazibuwalira nnyo era ekibiina ekinene ne kimuvaako ne basigala kkumi na babiri bokka era n'ababuuza nti nammwe mwagala kugenda. Ne bamugamba nti ate tunaagenda wa gw'olina ebigambo by'obulamu. Kyetwetaaga okukakasa nti tugoberera Yesu Kristo kubanga y'alina ekigambo eky'obulamu. Si lwakubanga wa kitiibwa nnyo oba akola ebirungi ebiyitirivu obungi ennyo oba nti yeewuniikiriza kubanga ne mu bibiina ebingi abaalinga bamugoberera bangi ku bo baawuliranga bulizi lyogaano ne bagoberera abagoberera ne babuuliza eyo ani gwe tuleekaanira. Si kyo bwe gutyo bwe gwalinga entakera. Kubanga mu butuufu amazima gali nti bwe tufuna okwolesebwa kwa Yesu Kristo kikyali olw'ekigambo kye tuba tusobola omugoberera mu butuufu kubanga kye kitusikiriza okwewaayo gy'ali mu ngeri eyannamaddala nga naye we yeeweerayo ddala eri Kitaffe Katonda waffe omulungi n'atufiira mu ngeri y'okutuwa obulamu obutaggwaawo obwo bwe yali akakasa okuwa abo bonna abaamukkiririzangamu nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri wano olwabiri mu nnya nti ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'egwa mu ttaka efa bwe tefa ebeera yokka naye bw'efa ebala ebibala bingi. Yali azze abuulira abayigirizwa bwe naddala ab'oku mwanjo entakera nti yali alina okuwaayo obulamu bwe. Yali alina okweweerayo ddala okutuukiriza ekyo ekyamuleeta alokole ensi, alokole abantu, alokole abaagalwa, azze byonna ebyali bibuze okuba amatwale ga Katonda Kitaffe ng'ekibi kiwangulwa ddala olwa ssaddaaka kaakano gye yali ayingiridde okusemberera ddala entuuko zaayo. Kubanga olw'okumukkiririzaamu ddala kye yali gye tuli omulokozi era Mukama waffe tumugoberera n'okwewaayo gy'ali nga ye bwe yeewaayo neyeerekereza byonna byonna ebitiibwa n'obugagga obw'obwakatonda olwo naye nga bwe yatubaza ffe okuba ebibala eri Katonda Kitaffe naffe mu kwewaayo gy'ali ne tuleka byonna oba ne twerekereza byonna kitusobozesa okubala ebibala gy'ali. Tujjukule bulungi nga bwe tunaabuulirwa mu maasoko mu ssuula y'ekkumi n'ettaano eya Yokaana olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga tusobole okukyukayo ne tulekaliriza. Yokaana essuula ey'ekkumi n'ettaano olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga Yesu atugamba nti si mmwe mwannonda wabula nze nabalonda mulyoke mubale ebibala ate ebibala eby'olubeerera. Mukama yeebazibwe. Bwe kiba nti si ffe twamulonda naye yatulonda tusobole okubala ebibala ate ebibala eby'olubeerera kubanga ekitubaza ebibala eby'olubeerera tuba tutambulira mu bulamu obutaggwaawo. Weewaawo n'olwekyo obuweereza wetulabira ddala nti bwe bugoberezi bwa Yesu Kristo obutuufu. Kubanga mu buweereza bw'oba ogoberera mu Yesu Kristo, oba olekerera bingi, oba weerekereza bingi, oba weewaayo kingi, oba kitono, gw'oba omanyi kyogeze okusinziira mu kwewaayo okwo. Naye nga byonna biba biruubirira kubaza bibala ebiweesa Katonda ekitiibwa. Kyava agamba wansiko omulunyiri luno mu ssuula eno ey'15 nti olwo buli kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange anaakibawanga. Mulaba okusinziira ku essaala ze tugwanidde okuwanga eri Mukama nti nkusaba byonna bye neetaaga osobole okumbaza ebibala ebinaakuweesa ekitiibwa, ebinaakugulumizanga mu bulamu bwange, so sinza okufuna obufunyi bye neetaaga oba bye nkwagalako. Weewaawo nga we gwandibadde emirundi egisinga nga tuleeta lisiti empanvu eri Mukama Katonda waffe, kubanga ye Katonda ayinza okusisinkana obwetaavu bwaffe bwonna okusinziira mugagga bw'ekitiibwa kye mu Yesu Kristo. Mukiraba mu ngeri ezikakasa obuntu ddala bwa Yesu Kristo ate wamu n'obwa Katonda bwe obwannamaddala, nga bwe gubadde ntakera mu ngeri Yokaana Omutume gy'abadde agera ku bulamu bwa Yesu Kristo gye tuli. Mu kutuula kwa Yesu Kristo ku ndogo ye yali tetuulwangako nga tebagalangako, waaliwo ekyamagero ekyali kikakasa obuyinza bwe mu ngeri gye yafunwamu. Enjiri endala zitubuulira nti yatuma abayigiriza bwe era engeri gye yabatumamu we yabatuma kennyini we baagisanga ne nnyina waago, era ne kye yabagamba ogambo oyo alibabuuza nti muzitwalawo ensolo ezo bye byaliwo si weewaawo. Era nga byonna kwali kutuukiriza bunnabbi nga we twalaba era nga we tuzze tulaba mu byawandiikibwa byonna okuviira ddala mu Zekkaliya wano eyali essuula ey'omwenda lunyirindo z'olw'omusanvu. Naye ate ebyo byonna bikwasaganyizika bulungi mu nnyiri zino eziddako bwe tuzisoma okuva ku lunyiriri lw'27 okutuusa ku lw'33. Yesu n'agamba nti, kaakano omutima gwange gweraliikiridde. Ate yandyeraliikiridde atya? Obanga yali Katonda ayinza byonna, amanyi byonna era asobola byonna. Ekyali kimweraliikiza kubanga yalina embala y'obuntu. Weewaawo. Naye era n'agamba nti, kale ŋŋambe ntya, nsabe nti Kitange mponya ekiseera kino. Naye ate ekyandeeta kwe kuyita mu kiseera kino. Onyola 28 n'agamba nti, Kitange gulumiza erinnya lyo. Mulaba ekifaananyi kyatuwa mu ssaala entuufu nga bwe twogeddeko wagguluko ze tugwanidde okuwaayo eri Mukama nti si kuwona kiseera kino, kubanga bwe kiba nga kye kyanteekerwateekerwa nkiyitemu ogulumizibwe. Onyola 28 lwongerayo nti, awo eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti, ndigulumizizza era ndyongera okuligulumiza. Ekibiina ky'abantu abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti, laddu ye bwatuse. Abalala ne bagamba nti, malayika yayogedde naye. Yesu n'abagamba nti, eddoboozi lino lizze ku lwammwe so si ku lwange. Ekiseera ky'ensi okusalirwa omusango kituuse era omufuzi w'ensi eno anaagoberwa ebweru. Bwe ndiwanikibwa okuva mu nsi, ndiwalulira bonna gye ndi. Nti bwe ndiwanikibwa okuva mu nsi, ndiwalulira bonna gye ndi. Ekyo yakyogera ng'ategeeza enfa gye yali anaatera okufaamu. Yesu Kristo tulaba ddala nga bwe yali agambye Abayonaani mu lunyiriri lw'23 nti engeri entuufu gye okka gye tusobola okumulabiramu kwe kukkiriza okufa kwe n'okuzuukira kwe ku lwaffe. Kubanga okufa kwe n'okuzuukira kwe ku lwaffe bye byatuukiriza okujja kwe tusobole omumulaba. Mukitegeera bulungi. N'olwekyo y'engeri yokka gye tusobola okumulabamu obutuufu bwe tukkiririza ddala mu kufa kwe n'okuzuukira kwe. Kye tuva tulaba mu lulimi olw'abiri mu ssatu nti Abayonaani bwe baamunoonya, abayigirizwa be bajja gy'ali ne bamugamba nti waliwo Abayonaani abaagala okukulaba. Yabagamba bugambi nti ekiseera kituuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Kyakakasa wano mu lulimi olw'asatu mu bbiri n'olw'asatu mu ssatu nti bwe ndiwanikibwa okuva mu nsi, ndiwalulira bonna gye ndi. Kubanga yali abategeeza bulungi engeri gye yali anaatera okufaamu. Ebyo yali abyogedde entakera emirundi gyonna ne we yali abagamba nti ng'omusota we gwayimusibwa mu ddungu Musa, n'omwana w'omuntu ajja kwetaaga okuyimusibwa, olwo bangi balokolebwe baddizibwe eri Mukama. Weewaawo. Era nga tumaze okumulabira ddala mu kukkiriza kwaffe kw'okufa kwe n'okuzuukira kwe, bwe tutyo bwe tukakasa ekitiibwa kya Katonda Kitaffe mu kwagala kwe gye tuli, mu kisa kye gye tuli, awamu n'amaanyi ge ebiyitirivu gye tuli, weewaawo, bwe tutamulabira mu kufa kwe n'okuzuukira kwe, tetujja kukakasa kisa kya Mukama, tetujja kukakasa buyinza bwa Katonda, tetujja kukakasa kwagala kwa Mukama gye tuli. Mukitegeera bulungi. Ate ng'ebyo tugwanidde obikkiririza ddala ng'ebyannamaddala olw'obulokozi bwaffe. Ekibiina ekinene n'abayigirizwa abo abamu tugamba abasinga, kubanga Yokaana w'atugerera nti bwe yamala okugulumizibwa ne bategeera nti ebyo byonna baali babimukoze, naye nga bwe baali babimukola baali tebategeera ki kye baali bamukola. Mukiraba? Naye bwe yamala okugulumizibwa olwo ng'amaze okufa n'okuzuukira ne bategeera nti baali bamulabidde ddala mu kitiibwa kye baali bagwanidde omulabiramu, weewaawo, olwo ne bafuna emmizi okuyimirira ku lulwe. Olwo Peetero ng'amaze okukkibwako Omwoyo Mutukuvu n'asobola okuyimirira ne mu maaso g'Abafalisaayo bennyini abatta Yesu Kristo n'agamba nti, oba mwogera mutya oba mugamba ki, ffe kye twawulira kye tujja okwogera. Mukiraba bulungi. Naffe bwe kityo bwe kitugwanidde okukkiriza ddala mu kisa kya Mukama mu kwagala kwe mu buyinza bwe ng'ebyannamaddala, olw'okuba tubirabidde mu kutufiirira ate ne mulw'okuzuukira ku lwaffe, so si okumugoberera obugoberezi olw'ebyo bye tumwagalako oba bye tumunoonyaako wadde nga birungi bitya. Mukama yeebazibwe obanga n'ekigambo kya Mukama bikitusuubiza. Weewaawo, ebyo bituyisaamu biyisa kuba ddala ab'obusika bw'obulamu obutaggwaawo bwe tufuna mu kumulabira ddala oba mu kumumanya ddala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ne Yesu kyava kissaako nnyo essira mu kubuulira kwe okwasembayo eri ekibiina kya bonna, nga bwe tulaba mu nnyiriri eziddako okuva ku lulimi olw'asatu mu nnya. Someko wezigamba nti awo abantu mu kibiina ekyo ne bamugamba nti, ffe tumanyi okuva mu mateeka nti Kristo aba mulamu emirembe gyonna, naye gwe lwaki ogamba nti omwana w'omuntu kimugwanira okufa? Mwana wa muntu ki oyo gw'oyogerako? Yesu n'abaddamu nti, omusana gujja kwongera okulabikira gye muli okumala akaseera, kale mugutambuliremu mugende gye mwagala ng'ekizikiza tekinnatuuka. Atambulira mu kizikiza tamanya gy'alaga, kale omusana nga bwe gukyayakamu mugutambuliremu mulyoke mufuuke abaana b'omusana. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'abeekweka. Kyokka newaakubadde Yesu yakola ebyamagero bingi tubuulirwa, tebaamukkiriza. Ekigambo kya nnabbi Isaaya kituukirire ekigamba nti, Mukama, ani akkiriza bye tugamba? Ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Isaaya 5:3. Kyebaava batakkiriza kubanga ne nnabbi Isaaya yayogera tuli mu lulimi olw'9 n'agamba nti, Katonda yabaziba amaaso era n'abakakanyaza emitima, amaaso gaabwe galeme okulaba era n'emitima gyabwe gireme okutegeera era gireme okukyuka mbawonye. Ebyo nnabbi Isaaya yabyogera kubanga ye yalaba ekitiibwa kye era namuogerako. Tujukira bulungi nti mu ssuula ey'okutaano Yesu Kristo yagamba abo bonna abaali bamukaliririza nga bamusaba obubonero, nga bamusaba okweyanjula ddala kyali gye bali. N'abagamba nti munoonya mu byawandiikibwa, naye ate ebyo be bibalumiriza dda ne bibakakasa kyenyi, naye temubiraba, n'ebigambo bye tubagamba temubibuulira, kubanga olulimi lwe twogera si lwe lulimi lwammwe. Weewaawo, era bw'atyo ne Isaaya bwe yali akiraba n'akiwa mu bunnabbi. Ne tugambwa ne mu lunyo lwana mu bbiri nti era waaliwo bangi ne mu bakulembeze b'Abayudaaya abaamukkiriza, naye olw'okutya Abafalisaayo tebaamwatula baleme kugobebwa mu kkuŋŋaaniro, kubanga baayagala ekitiibwa ekibaweebwa abantu okusinga ekitiibwa kya Katonda. Mulaba nti wabaayo era muffe abakkiriza Yesu Kristo abatayagala mwatuukiriza ng'oyo gwe tukkiririzaamu, olw'okuba nti twagala ebitiibwa by'abantu okusinga ekitiibwa kya Katonda, kubanga ddala tetutegeera ddala ki kyali gye tuli. Mukitegeera bulungi, naye nsaba Omwoyo Omutukuvu atuwe okubikkulira bwe tugwanidde ddala okumanya Yesu ki kyali gye tuli, kubanga ye kennyini yasuubiza nti bwe muli neegaana mu maaso g'abantu nange ndibeegaana mu maaso ga bamalayika ne Kitaawe. Mukiraba, wano baali boogeranga ku Nikodemu, naye nga tumanyi nti mu maaso go yamala n'avaayo mu lujjudde, naye yatula okuba omugoberezi wa Yesu Kristo. Era mu byawandiikibwa ebyafaayo tumanyi nti kyamuleetera akabasa awamu n'ab'enju ye nti yagobwa mu yeekaalu ne mu kkuŋŋaaniro, nga bwe twali tulabye mu ssuula ey'omwenda nti kyali kivve nnyo okuba nti Omuyudaaya yali agobwa mu yeekaalu oba mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Kyali nga eyali omugenge, n'ab'ennyumba ye yonna baali baawulwa nga tebasemberwa na busemberwa. Mukiraba, naye si bwe kitu ekitugwanidde okuba mu biro bino, kubanga tulabye amazima ga Mukama agatufudde okuba ab'endokwa, agatufudde okuba abalondemu gy'ali. Si kya kitalo nnyo ekyo, kamba kakase nti kya kitalo nnyo era kya kitiibwa nnyo, kubanga okwo kw'osinziriza okutambuliza okwagala ku gy'ali mu butuufu n'omuweereza, si kubanga oyinza, naye kubanga ayinza mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Bw'olowooza nti ku lulwo osobola okuyimirira okuba omuyigirizwa oba omujulirwa wa Yesu Kristo, awo oba okagudde. Naye omanya nti mu kweweerayo ddala gy'ali ojja kuyimirira mu mazima g'okubikkulirwa kwe gy'oli, olwo osobole okumugoberera ng'omuweereza, oba osaba, oba oyimba, oba otendereza, oba osomesa, buli ngeri Omwoyo Omutukuvu gy'aba akulungamyako okuweereza, ojja kuba omugulumiza Yesu, ojja kuba ogulumiza Katonda Kitaffe mu ngeri eyo eyakutonderwa okuba ow'obusika bw'obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tweyongerayo mu nnyolwana mu nnya nti awo Yesu n'asitula ku ddoboozi n'agamba nti, buli anzikiriza abatakkiriza nze nzekka, wabula abakkiriza n'oyo eyantuma. Nga wenkyogedde wagguluko nti n'oyo alaba nze aba alabye oli eyantuma. Nze musana, nze nzize mu nsi, buli anzikiriza aleme okusigala mu kizikiza. Awulira ebigambo byange n'atabifaako, nze simusalira musango, kubanga nze najja kulokola so si kusalira nsi musango. Kyokka buli agaana nze era n'agaana n'ebigambo byange alina amusalira omusango. Alisalirwa omusango ku lunaku olw'enkomerero okusinziira ku bigambo bye namutegeeza. Kubanga nze bye njogera si byange ku bwange, naye mbategeeza ebya Kitange bye yandagira okubategeeza. Era mmanyi nti by'alagira bwe bulamu obutaggwaawo. N'olwekyo kyaŋŋamba kye mbategeeza. Mukama yeebazibwe. Mulaba amazima Yesu Kristo gaba atuukiriza gaba vira gaze Adamu entakera nti size kulwanga ntumiddwa era newaddeyo olwoyo antumye okujja gye muli si lwa kuba mbaagala nnyo bwagazi naye oyo antumye Kitange abaagala era ayagala abaagalire mu nze kwe kujja kwange ng'omusana mundabe musobole okuva mu kizikiza. Twalaba Yesu Kristo bwe yeyanjula okuba omusana gw'ensi nti yabaatuukiriza oba yatwatuukiriza okubikkulira kwe tulina okumanya nti bwe tutambulira mu ye tutambulira mu kutegeerera ddala okwagala kwa Mukama gye tuli ne tutambulira ddala mu nteesa y'Obwakatonda eri obutonde bwonna Mukama yeebazibwe. Sikyo n'olwekyo bwe tutambulira mu musana gwa Yesu Kristo okusinziira ku kigambo kyatuwa okuva eri Katonda nga bwe tumanyi mu byawandiikibwa bwe tutambulira mu maanyi agatuleetera okutambulira mu kwagala kwa Mukama oba okuteesa kwa Mukama gye tuli entakera entakera nkiddemu entakera Mukama yeebazibwe. Na bwe kityo gye tuli amazima bwe gazze okuva ku ssuula eyasooka mu njiri eno eya Yokaani tugakkiriza tube n'obulamu obwannamaddala kama tusaasire kubanga mu kugakkiriza tube n'obulamu obwannamaddala obulamu obutagwawo obulamu obuwanguzi era obutuukirivu Yesu atukakasa mu nnyola 3:6 ekitundu ekisooka nti kale omusana nga bwe gukyayaka mugutambuliremu mulyoke mufuuke abaana b'omusana. Kama yeebazibwe saba tuyimirire nga tumaliza saaviisi tusabe n'okwewaayo eri Mukama kubanga ekigambo kye kijja gye tuli mu bujjuvu bw'okubikkulirwa kwe kigwanidde. Saba tuyimirire tusabe. Kitaffe omwagalwa, ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'okwagala kwo okungi gye tuli, olw'ekisa kyo ekingi gye tuli, olw'amaanyi go amayitirivu mu ffe ne ku lwaffe. Kyetuvaayo Mukama Katonda waffe twewaayo gy'oli okugoberera, ayi Mukama, so si ng'abo abaleekaana obuleekaanyi ne tuyimba obuyimbi ebigambo by'ennyimba ne tuzina amazina amakalu ne tuleekaanira waggulu kyozaana oba aleluya nga tetubitegeeza, naye Mukama Katonda waffe ng'abo abeweerayo ddala nti oba watufiirira Mukama naffe tuyinza okufiirira naffe tuyinza okweweerayo ddala gy'oli, ayi Mukama, tusobole, ayi Mukama, okuleka obulamu bwaffe buno tusobole okukwasaganya obulamu obw'embala z'obulamu obutagwawo kubanga bwe busika bwaffe obwannamaddala. Leka okubikkulirwa n'okwolesebwa kw'ekigambo kye kyetufunye amacagaayo, ayi Mukama, kukyusize ddala buli nsonga buli kinyumo, ayi Mukama, buli mbeera z'obulamu bwaffe, ayi Mukama, kubanga ogwanidde okuyimusibwa n'okugulumizibwa ng'entakera lubeerera ng'otufuula ababazi b'ebibala by'oluberera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amen.